adiga amale dumays adiga amale hada quruh iyo ilwaale hada edab iyo asluub le aqoosrunti adale dumays adiga amale dumays adiga amale adala tulqaad adale adale awal badan hi adale
Adhani gis kekeile.